Isithombe sesithathu. URuth okhothoza emasimini. Emva kokuba sebebuyile ezweni laseBethlehema, uRuth wathi kuNaomi, "Wothi ngihambe ngiye ensimini ukuyokhothoza emva kwabavuni." UNaomi noRuth babehlupheka. Wahamba waya ensimini lapho abanye babevuna khona kolweni. Umnikazi wensimi kwakunguBhowazi. Wabuza izisebenzi zakhe ngunkosikazi engayazi insimi. Omunye wazo wathi, indodakazi kaNaomi ebuye naye ezweni lakwaMowabi. UBhowazi wathola ukuthi ube usizo kangakanani kuninazala wakhe. Wabona futhi ukuthi ube yisisebenzi sihle. Wathi kuRuth, wathi kuye, hlala lapha nezisebenzi zami zamantombazane. Ubheke emasimi lapho amadoda evuna. Ulandele amantombazane ngasemva. Watshela amadoda ukuba angamlimazi, ubashiyela ukolweni ukuba badle ndawonye. Kwathi uNaomi watshela uRuth ngobubele bukaBhowazi. UNaomi wathi, "UNkulunkulu umbusisile, ungumhlobo wethu omkhulu."